Pamela Dani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Kanena zina lako ndani ndani zina.
Tamwila imeodwala upemba chitandizo kwa iwe dokotala chonde nditandizeko. Tamwila imeodwala upemba chitandizo kwa iwe dokotala chonde nditandizeko. Nitandizeko malungo anipeteka mangwala samanana. Doctor, iwe doctor, doctor, doctor. Nitandizeko mabumu anipeteka mangwala samanana. Tamwila imeodwala kupemba chitandizo kwa iwe dokotala chonde nditandizeko. Doctor, iwe doctor, doctor, doctor. Nditandizeko malungo andipeteka mangwala sama. Doctor, 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 nitandizeko mabomu andipeteka mangwala samanana.
Ayo, mundi wedaga doctor. Ayo, doctor, ayo, mzani kuraba. Ayo, doctor.
Doctor, iwe doctor. Doctor, doctor, nitandizeko malungo andipeteka mangwala samanana. Doctor, iwe doctor, doctor, doctor. Nitandizeko mabomu andipeteka mangwala samanana.
Okay, mangwala ndiao. Awa uzika mwori ntulo. Awawa posamba. Ndatosa iwala.
Danlodani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Kanga dasi yangu.
Sika Spark Production. Tops on a board.